Call me Agri, AGA, Agri-Gods. Mese kitu kitera, utalinda vide. Mese kitu kichanga, utalinda vide. Mese kitu kinyumira, utalinda vide. Wena mchidonge vyana tubikwata, ama guru kona tuke mke guru. Mikono haiguru, bovina haiguru, badiji haiguru, masati haiguru. Miziki tukitira, utalinda vide. Miziki tukichanga, utalinda vide. Miziki tukinyumira, utalinda vide. Mazina kaba kutu hamuna batitu. Tulimundongo, tulimuchepo. Abaganyumira, bali bakasutu. Iteti tukenda kuzana tiapu. Iteti kara haikuru hatipo. Niti nyumira kuyambe ezi apo. Zisigira karangi akapapo. Yeah, yeah. Miziki tukitira, utalinda vide. Miziki tukichanga, utalinda vide. Miziki tukinyumira, utalinda vide. Nyumira miziki oye Harris Chris. Tituli mumbirongo, tituli mures. You gonna drink and the police. Because many people are having a duress. Tole mokidongo bana valimo. Tuko zina mazina galimo. Tuko zine gana virimo. Miziki tukitira, utalinda vide. Miziki tukichanga, utalinda vide. Miziki tukinyumira, utalinda vide. I love the way you wind it. Mesa DJ kateke harepiti. Nanu kongeze hapu playlist. Aba kuzina bounce aba hele city. Tuzina gano, bazina gano. Aba nyumira bajene beruka kuzina gano. Pija kuzina batesi bazina gano. Miziki tukitira, utalinda vide. Miziki tukichanga, utalinda vide. Miziki tukinyumira, utalinda vide. 256 Agri, I say now.
Agri Records.
Utalinda vide.